Akwatide NRM bendera kuwa president Yoweri Kaguta Museveni atandise okuwenja akalulu mu bendobendo lya Rwenzori ng'olukungaano lusoose alukubye mu disitulikiti y'e Kasese wakati mu kusuubiza ab'eruuyi eyo okubazimbira ekisaawe ky'ennyonyi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka olw'omulembe olw'okutumbula obulambuzi n'obusobozi. Museveni ategeezezza nti abalambuzi bangi ab'eyi w'e Kasese ne mu bendobendo lya Rwenzori nga kyetaagisa ebintu ebimu okukolwako omulina entambula nga wagenda okusinzira okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka. Museveni bino abyogeredde ku kisaawe ky'e Nyakasanga mu disitulikiti y'e Kasese. Museveni akakasizza entegekezo okutuusa amasannyalaze n'amazzi mu bitundu gye bitali mu disitulikiti eno y'e Kasese. Anokodde enguudo ezigenda okukolebwa mu kitundu kya Rwenzori omuli olwa Kikorongo Bwera, Kasese Kirembe, Bondi Bujo Fort Portal zeegatte ku luli mu kukolebwa oluva emitiyano okwolekera mu bende Ruro Chenjojo, Kabarole, okutuuka Fort Portal.